Bizarre.
Stallion on the beat.
Hey, Tom. Lepo hibarua pepe, ile kitu ndo nataka bebe. Boka safi nimebeba sembe, hii harusi chanda shika pete. Wedding, 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 supercharged niko ever ready. Energize nikiona pedi, what's my name, me a panashedi. Lady, 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 kuja shawa na ubebe kiti. Bizude, baby seti fiti, it's a match, kila kitu fiti. Tinder, 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 now I wonder, wonder, wonder. Shida, 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 hadi sasa bibi sina. Nina shida, hiyo figa ndo na winda. Nikipata ntaifinya, ukikaza utansinya. Hey, Bizo the king and you. Make you a queen and my baby boo. Make you the mom of my babies too. Walk you a mile in my baby's shoe. Ooh baby, karibu ghetto what I do baby. Ooh, ooh baby, jungle fever panda miti baby. Ooh, basta, ingiza ndani mindo boo baby. Ooh, don't stop, yota wikan kiwa juu baby. Zima man,
Zima.
Sinsi my man,
yeah.
Menicho masisi my man,
yeah.
Nikisi mama,
hey.
Nikisu mama,
yes.
Nima yota na chidi mama.